Atis! Attention! Atis! Attention!
Zonani!
Wapigieni simu wazazi wao.
Awaumi chochote. Chochote awaumi.
Pablo, ukigusa biti na shtuka, naona kama napa na mizuka, na kichwani shani ya chupa. Pablo, ukigusa biti na shtuka, naona kama napa na mizuka, na kichwani shani ya chupa.
Mr. LG,
lazima inutiwe sababu nataka ten.
Hili loma loma limekuna kwenye mtima.
Sitaki nishauriwe kwenda nyumbani mapema.
Kwanza nipe
la LD banali na noga
piano io i piano io a ritira LD banali na noga
ebu fa cheza muni mwite yule aje akatike asule ndo ateteme zoa mkono upande ushuke twende vimacho weni twende macho ai vimacho tikisa vimacho twende vimacho weni twende macho ai vimacho tikisa
lazima inutiwe sababu nataka tena.
Loma loma limekuna kwenye mtima.
Sitaki nishauriwe kwenda nyumbani mapema.
Kwanza nipepe inajasho mwili mzima.
Aya sasa vidaleke antena
zungusha antena.
Vidaleke antena
zungusha antena.
Vidaleke antena
zungusha antena.
Pablo, ukigusa biti na shtuka, naona kama napa mamizuka, na kichwani shani ya chupa.